love you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
Oh, I love you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
I honor you, my Lord, you are my Savior.
I honor you, Jesus, you are my Savior.
I serve you, my Lord, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
I worship you, my Lord, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
Oh, I love you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
Oh, you are my
Savior. Savior.
Oh, you are my
Savior. Savior.
Oh, I love you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
Oh, I love you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
Oh, sing glory to Yahweh, sing glory to Jesus.
Sing glory to Yahweh, sing glory to Jesus.
Sing glory to Yahweh, sing glory to Jesus.
Oh, I love
you, Jesus, you are my Savior.
I love you, Jesus, you are my Savior.
I want to say how much I appreciate being here.
Nasema ninashukuru sana kuwa hapa.
And for all you men that have come this afternoon.
Na kwa ajili ya waume wote ambao mmekuja wakati asubuhi.
I want to honor you.
Nataka niwaheshimu.
Amen.
Amen.
I know that many of you have made a big sacrifice to be able to come to this conference, so I appreciate that so much.
Najua kuna wengi wenu ambao mmejinyima ili mpate nafasi ya kuingia mahali hapa. Hiyo nashukuru sana.
So we just want to talk a little bit about this afternoon about where God has us as men.
Kwa hivyo nataka tuongee wakati huu mahali ambapo Mungu anatuweka sisi kama wanaume.
Turn with me first of all to Ephesians.
Ebu geuka nami kwa kitabu cha Waefeso.
The fifth chapter.
Waefeso mlango wa tano. Waefeso mlango wa tano.
What I want to say is this to begin with.
Kile ambacho nataka niseme ni hivi ninapofungua.
That the things that you're hearing this week at this conference.
Ya kwamba mambo yote ambayo mnasikiliza kwenye kongamano hili wiki nzima.
These are the things that I've built my life on through the grace of God.
Ni yale mambo ambayo nimejijenga kupitia kwa neema ya Mungu.
So these things apply to men or women.
Kwa hivyo mambo haya yanafanya kazi kwa wanaume na kwa wanawake wote.
But the Lord has given a certain order in the church.
Lakini Mungu ametupatia mamlaka ama ametupatia kiwango kwa kanisa.
And that order begins with us men.
Ya kwamba hiyo mamlaka inaanza na wanaume.
I will say this, the first church.
Na ningependa kusema hivi, kanisa la kwanza.
Begins in the house.
Kanisa la kwanza laanzia nyumbani.
It begins in the home.
Linaanzia manyumbani.
Before, I know that some of you men are ministers.
Najua ya kwamba baadhi wenu ninyi ni wahudumu.
Most of you may have families.
Na kuna wengi wenu mko na jamii.
How many of you are married?
Wangapi ambao wameoa?
So that's the most of us.
Hiyo ni wengi wetu.
Well, if you're not married, you're going to be probably someday soon.
Kwa hivyo kama pengine haujaoa, pengine utaoa kwa siku zijazo.
And I pray God gives you a good wife.
Na mimi ninaomba ya kwamba Mungu akupe mke mzuri.
The Pastor Jim said this afternoon.
Mchungaji Jim alisema hivi asubuhi.
Or this morning rather.
Alisema asubuhi.
That he who finds a wife finds a good thing.
Anayepata mwanamke anapata kitu jema.
Sometimes men just I heard one man say that some men just find a thing.
Kwa hivyo kuna wakati nimesikia wanaume wakisema ya kwamba kuna wakati ambao wanapata tu kitu.
But God wants you to find a good thing.
Lakini Mungu anataka upate kitu kizuri.
Amen.
Amen.
Your wife should be your helpmate.
Mke wako anastahili awe ule msaidizi wako.
And it's good to have a wife that'll help you in the ministry.
Na ni vema uwe na mke atakaye kusaidia kwenye huduma.
But understand this.
Lakini nasikia hii.
That when you stand before the Lord,
ya kwamba unaposimama mbele za Bwana,
there will be no excuses.
Hakuna mambo ya kutoa visababu.
It's wonderful if you have a wife that'll help you.
Itakuwa ni ajabu ukiwa na mke atakaye kusaidia kwenye huduma.
But if she chooses not to,
lakini kama amechagua sikusaidie,
then you must go on.
Kwa hivyo wewe sharti uendelee mbele.
And love her.
Na upende, upate kumpenda.
Like Christ loves the church.
Kama vile Kristo alivyopenda kanisa.
Ephesians chapter 5,
Waefeso mlango wa 5,
verse 22.
Tunapoanza na mstari wa 22,
says wives submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord.
Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and the savior of the body.
Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa.
So the word says here, it's teaching us something spiritual.
Na hili neno latufundisha kitu ambacho ni cha kiroho.
But even though it's spiritual, we can find things in the natural that we can apply to our life.
Na hata kama ni ya kiroho, kuna vitu vya kiasilia ambao tunaweza tukakiweka kwa matendo katika maisha ya kawaida.
It says even as Christ is the head of the church.
Na anasema ya kwamba kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa.
Christ is the head of the wife. I mean the husband is the head of the wife.
Mume ni kichwa cha mke wake.
The wife and the husband are the family.
Na mume na mke ndio jamii.
The children start the family.
Na watoto pia wanaanzisha jamii.
After the family is started.
Baada ya jamii kuanzishwa.
But it's vital that we understand this.
Lakini ni vyema tukapate kuelewa hii.
That your church.
Ya kwamba kanisa lako.
The church that you'll pastor.
Kanisa ambalo unalichunga.
Whether you'll ever be in the ministry.
Kama pengine umekuwa kwenye huduma.
Is your family.
Ni familia yako kwanza.
It's what you do with them first.
Hiyo ndio kile ambacho unastahili ukifanya nalo kwanza.
As Christ is the covering to the church.
Kama vile kanisa ndio kichwa, kama leo Kristo ndio kichwa cha kanisa.
You're supposed to be the covering for your family.
Wewe pia unastahili uwe kichwa wa familia yako.
I don't want to win the world.
Mimi sitaki nikapate kushinda ulimwengu.
And lose my family.
Yani nikapate kuleta ulimwengu katika Yesu huku nikipoteza jamii yangu.
So this tells me something.
Kwa hivyo ili jambo laniambia kitu.
That the first place, the first obligation that I have.
Ya kwamba jukumu moja ama wajibu moja ambao niko nalo.
Is the spiritual head over my home.
Ni kwamba nikapate kuwa kichwa kiroho ya jamii yangu.
Is to make sure that my wife is being ministered to.
Ni hakikisha ya kwamba mke wangu anahudumiwa.
The continuation in the word here says this.
Na kuendelea na hili neno lasema hivi.
For therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be unto their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it.
Verse 24 inasema, lakini kama vile kanisa liitivyo Kristo, vivyo hivyo, wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake.
Sometimes men really enjoy quoting verse 24, wives be subject to your husbands.
Kuna wakati mwingine ambao wanaume wanaburudika sana na mstari wa 24 wakisema ya kwamba wanawake mkapate kutii waume zenu.
But you won't hear him quote verse 25.
Lakini wanaume hawataki wakapate kunukuu ile mstari wa 25.
That we're to love them as Christ loves the church.
Wanataikana wapende wake zao kama vile Kristo alivyopenda kanisa.
There's no woman in the world.
Hakuna mwanamke ulimwengu nzima.
They will not submit.
Ambao atatii.
If her husband loves her as Christ loves the church.
Kama bwana wake anampenda kama vile Kristo alivyolipenda kanisa.
Verse 26 says this.
Mstari wa 26 inasema hivi.
That he may sanctify and cleanse it with the washing of the water of the word. That he may present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. But that it should be without blemish.
Ili isina sita nasema hii. Ili makusudi alitakaze na kulisafisha kwa maji katika neno. Apata kulileta kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote. Lote kama hayo. Bali liwe takatifu lisilo na mawa.
So ought men to love their wives as their own bodies. For he that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh. But cherisheth and nourish and cherisheth it, even as the Lord the church.
Isina na nani nasema hivyo. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote. Bali naye anavilinda, anavyolitendea kanisa.
What this is telling us first and foremost is Christ loves us so much.
Kila ambacho inatuambia ya kwamba ni Kristo anatupenda sana.
That he, as he loves himself,
na kama vile anavyojipenda,
and he knows who he is,
na anajua yeye ni nani,
he's at the right hand of the Father,
yeye ako katika mkono wa kiume wa Baba,
he'll never leave us nor forsake us,
hawezi kutuacha, hawezi kutupungukia,
he cherishes us,
yeye anatupenda,
and he'll always provide for us,
na kila wakati atapeana kwetu.
It says here in verse 29 that no man ever hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it.
Na 29 inasema kwamba maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote.
Even as the Lord the church.
Bali ulisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa.
When it says that no man ever hated his own flesh.
Na anaposema kwamba hakuna mwanadamu ambaye amewahi kuchukia mwili wake.
What it's saying is that's the instinct inside of man.
Kile ambacho kinasema ni kwamba kile kichwa ambacho kiko ndani ya mwanaume.
Even if we see somebody that's laying in the street.
Hata tukiona mtu ambao amepigwa kwenye barabara,
there's something in them that says I want cover over me at night.
Kuna kitu ambacho inamwambia kwamba nahitaji kitu inifunike usiku.
There's something in them that there's an instinct in them that wants to take care of themselves.
Kuna kitu ambacho kimo ndani yao ambao inataka ya kwamba ikapata awapate kujitunza.
This is how Christ is for us. Everything inside of him wants to take care of us.
Vivyo hivyo Kristo alivyo kwa ajili yetu, kwa sababu kila kitu kinataka ya kwamba itutunze sisi kama kanisa.
That's the first mystery here that we can understand.
Hiyo ndio siri ya jambo la kwanza ambalo inatupasa tusikie.
That Christ will always provide for us.
Ya kwamba Kristo mara kwa mara anaenda kupeana kwetu.
In the same way,
katika ile ile hali,
as we follow him,
tunapomfuata huyo Kristo,
there will be something inside of us,
kutakuwa na kitu ambacho kiko ndani yetu,
that will want to continue to develop to provide for our family.
Tungependa ya kwamba tuzidi kuendelea na kupeana kwa ajili ya jamii yetu.
If I love myself,
ninapojipenda,
if I cherish my own self in Christ,
na kama ninajipenda ndani ya Kristo,
then my first desire will be to see my family grow up in Christ.
Shauku yangu ya kwanza itakuwa ni ya kwamba nione jamii yangu inapokuzwa katika hali ya kumcha Bwana.
That's the spiritual order.
Na hiyo ndio itakuwa ni ile amri ya kiroho.
Amen.
Amen.
1 Corinthians chapter 11.
Wakorintho wa kwanza mlango wa 11.
This gives us some more insight into spiritual order concerning the home and the family.
Inatupatia ukina zaidi ambao inahusiana na jamii pamoja na jamii wanaoishi pamoja.
And our leadership in the home.
Na uongozi wetu katika na jamii zetu.
Paul is writing here and he says, be you followers of me, in verse 1, chapter 11, be you followers of me, even as I also am of Christ. Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the ordinances as I have delivered them unto you.
Mstari wa kwanza, mlango wa 11 nasema, munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo, basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mumeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyo watolea.
He says here, but I would have you, now he begins to describe spiritual order in the family.
Kwa hivyo anaanza kufafanua ile mamlaka ya kiroho kama vile inavyostahili ya kwamba iwe katika jamii.
If we can follow this spiritual order, the Holy Spirit can get involved in our homes.
Kama tunaweza kufuata hizi mamlaka kama vile Roho anataka, atapeana amani kwa nyumba, kwa manyumba yetu.
Again, the most important thing is not first the church.
Jambo la muhimu kwanza ni kwamba sio kanisa kwanza.
With all the people involved.
Na watu wanaohusika.
The first church is your home.
Kanisa la kwanza ni nyumba yako.
If God can give you a healthy home,
kama Mungu atakupatia jamii bora iliyo na afya njema,
it makes it much more easier for him to provide an order in the church.
Na itakuwa ni vyema, itakuwa ni rahisi sana ili apeana muongozo rahisi kanisani.
But he says in verse 3, I would have you to know that the head of every Christ, or that the head of every man is Christ.
Mstari wa 3 anasema hivi, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo.
In other words, my head, my covering is the Lord Jesus Christ. That's the first order.
Kwa hivyo kichwa changu mamlaka yangu ni Kristo Yesu. Hiyo ndio mamlaka ya kwanza.
And then from that he continues to describe.
Na kuanzia pale anazidi kufafanua zaidi.
And the head of the woman is the man.
Na kichwa cha mwanamke ni mwanamume.
And then he says the head of Christ is God.
Na kichwa cha Kristo ni Mungu.
So he's talking about coverings here.
Kwa hivyo anaongea juu ya mamlaka.
If there's coverings, if there's a right order in the home, then the Holy Spirit can get in and do what he wants to do.
Kama kuna mamlaka yaliyo mwafaka katika jamii, Roho Mtakatifu ataingia na apenye na atende kile ambacho anatamani kutenda.
But it begins with us. It begins with me.
Bali anaanza, inaanza na mimi.
If I don't make any excuses for my life,
mimi kama sitafanya visababu na maisha yangu.
And if I judge myself correctly,
kama ninaweza kujitolea hukumu vizuri.
If I judge myself as in loving her first,
kama ninaweza kujihukumu katika ile hali ya kumpenda mke wangu kwanza.
Then God can get involved and do what he wants to do.
Na Mungu anaenda, anaweza kuhusika ili atende kile ambacho anataka.
Now that help will spread out from all, it'll spread from me and go in every direction in the church.
Kwa hivyo ile afya inaenda kuzambaa kutoka kwangu na ikapata kuzambaa hata kwa kanisa kote.
The word says that that I am her head.
Na neno lasema ya kwamba mimi ni kichwa chake.
And Christ is my head.
Na Kristo ndio kichwa changu.
And the covering for Christ is God.
Na kichwa cha Kristo ni Mungu.
And it says in verse 4, it says every man praying or prophesying having his head covered dishonoreth his head.
Mstari wa 4 nasema hivi, kila mwanamume asalipo au anapo hutubu na amefunikwa kichwa yaibisha kichwa chake.
Now Paul is using symbolism here. He's not talking about putting something on our head here.
Paulo anatumia mifano, hajasema ya kwamba tunafunika kitu kwa kichwa.
What he's saying here is this: if things get out of order, then it's hard for the Holy Spirit to get involved and move.
Anasema ya kwamba wakati vitu vinatoka katika mpangilio inakuwa ni vigumu sana Roho Mtakatifu aweze kuingia na apate kupenya na afanye kazi.
The word praying or prophesying here means our ministry.
Neno hili la kusali ama kuhutubu inamaanisha,
it means our ministry in the church.
Inamaanisha huduma yetu kanisani.
And it says if any man praying or prophesying having his head covered dishonoreth his head.
Na anasema ya kwamba mwanamume asalipo ama anapohutubu na amefunika kichwa yaibisha kichwa chake.
Now he's saying that Christ is my covering.
Anasema ya kwamba Kristo ndio kichwa changu.
But if anything else comes in and tries to be my covering other than Christ,
kama kitu kinakuja baina yangu na iwe kama kichwa changu badala ya Kristo,
and if I allow that to happen,
na ninaporuhusu jambo hilo litendeke,
that I'm dishonoring my head, which is Christ.
Ya kwamba naanza kumdharau kichwa changu ambao ni Kristo.
What he's saying here is if the woman has to cover me,
anachokisema ni kwamba kama mama ama mwanamke aweze kukua kichwa changu,
then that's an order that's out of order.
Kwa hivyo hiyo ni mamlaka isiyo na mpangilio.
That may not be her fault.
Pengine haiwezi ikawa ni makosa yake.
But what happens many times is this.
Lakini kinachotendeka mara nyingi ni hii.
When the man won't be the man.
Wakati mwanamume hataki kuwa mwanamume.
Being a man doesn't mean that we're strong.
Unajua kuwa mwanamume sio kwamba uwe na misuli.
And that we can give orders.
Na tunaweza kupeana amri.
But in the spirit we should be the man of God.
Lakini katika hali ya kiroho lazima tuwe wanaume wa Mungu.
That we should be taking charge in our home and allowing the Holy Spirit to come through our walk in the spirit.
Lazima tukapate kuwajibika katika manyumbani mwetu, tukapate kuruhusu Roho Mtakatifu aingie na apeane mwelekeo.
If we expect our wives or the woman to be stronger in the spirit, to bring the spirit of God into our home, there's something out of order.
Kwa hivyo kama tunatarajia kwamba ama tunatumainia kwamba wake zetu ndio wako imara kwa Bwana na akapata kuleta ile hali ya mtiririko wa kiroho, hiyo tutakuwa tumekosa mwelekeo.
Sometimes men will expect their wives to be strong in the spirit.
Wakati mwingine wanaume wangetarajia wake zao wawe imara kiroho.
And that's good.
Na hiyo ni nzuri.
But that can never replace my walk with God.
Lakini hiyo haiwezi ikaja badala ya mwenendo zangu na Mungu.
But let's say that's none of us.
Wacha tuseme ya kwamba hiyo haipatikani baina yetu hapa.
Amen.
Amen.
Every man praying or prophesying have his head cut. Or verse 5 says, and every woman praying or prophesying, that means ministering, with her head uncovered, dishonoreth her head. For that is even as, or even all, one as if she was shaven.
Mstari wa 5 inasema ya kwamba, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu
bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana si sawa sawa na yule aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele.
Now the order of the day was this, when Paul was writing this, is that when there was long hair and it was a covering, it was showing that there was a submission in the home.
Na wakati ambao Paulo alikuwa anaandika, ile hali ya kawaida ilikuwa ni hivi. Mtu alipokuwa na nywele ndefu na wakati pengine amefunga kichwa, ilikuwa inaonyesha kwamba kuna mpangilio na kuna mamlaka iliyofuata katika jamii.
But he was not talking about this custom being custom for all the earth.
Lakini hakuwa anaongea juu ya utamaduni katika dunia nzima.
He was only using it as example for the time being.
Yeye alikuwa anaitumia ni kama kielelezo ama kama mfano kwa wakati ama wakati ule.
He was saying if a woman wanted a ministry in the church.
Alikuwa anasema kama mwanamke anataka huduma kanisani,
that she should submit to her covering.
Alikuwa anasema kwamba lazima amtii kichwa chake ambao ni mumeo.
Which is her husband.
Ambao ni mumeo.
If she steps out from that covering,
na anapokosa kumtii mumeo,
that she shouldn't have a ministry in the church.
Na andiko linasema kwamba astahili kuwa muhuduma kanisani.
But as long as she stayed under that covering,
lakini mradi tu anazidi kukaa katika mamlaka hiyo,
it was as if her head was covered.
Ilikuwa ni kana kwamba amefunika kichwa chake.
And the verse 6 says, if the woman be not covered, let her be shorn, but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
Mstari wa 6 anasema, maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe.
So there was a custom of the day.
Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni utamaduni wa wakati ule.
The women that were shaven, they were not under a covering. They were not under submission.
Ya kwamba wale wanawake ambao walikuwa wananyoa nywele zao walikuwa ni wale wenye fitina ambao hawakuwa wanatii waume zao.
And Paul was only using that as an example.
Na Paulo alikuwa anatumia ile ni kama mfano.
So he was continuing to say, let there be order in the home first. And then he was continued to teach how this order would go into the church.
Kwa hivyo alikuwa anasema ya kwamba kwanza kuwe na mamlaka ama kuwe na mpangilio vizuri kutoka nyumbani, kisha baadaye ukiingia kanisani au mpangilio na yale mamlaka yatafuata.
Verse 7 says, for a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is in the image, for he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man.
Mstari wa 7 inasema, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume.
There is a proper covering which is Christ.
Kwa hivyo kuna ile kichwa nzuri ambao ni Kristo.
But we can't expect the women to do for us what we ought to do as men.
Bali hatuwezi tukaruhusu ama hatuwezi tukatarajia wanawake wetu watutendee kile ambacho tunastahili kuwatendea.
I don't know what customs you may have as men in Kenya.
Mimi sijui ya kwamba utamaduni yenu ama desturi yenu ni nini kama watu wa Kenya ama watu wa Tanzania.
And I would never wanted to try to change anything.
Na mimi singependa ya kwamba nikapate kubadilisha utamaduni zenu.
I honor you.
Mimi nawaheshimu.
But this I do understand, that one thing is true no matter what part of the earth you're in.
Lakini kwenye Biblia hii ni kitu ambacho ni kweli kwa wanaume wote, ijajalisha kwamba unatoka ulimwengu gani.
That the heart of what this is saying is,
ya kwamba moyo wa kile ambacho andiko linasema ni,
that I must first have my walk with Christ.
Ya kwamba jambo la kwanza lazima niwe na mwenendo sawa na Kristo.
I can't expect the woman to do for me.
Siwezi nikatarajia mke wangu anitendee.
What I should be doing for myself.
Kile ambacho nastahili nikatende kama mimi mwenyewe.
And if that is going on in the spirit.
Na kama hilo jambo laendelea mbele katika hali ya kiroho.
Then everything else will work out.
Na kila kitu itaenda sawa katika jamii.
We're supposed to be the protectors of the home.
Tunastahili tuwe wale walinzi ama wale ambao watakuwa napeana usalama nyumbani.
Not just the physical protectors, but the spiritual protectors.
Sio ulinzi tu ule wa kiasili ama kawaida, bali ulinzi wa kiroho pia.
If we're walking where we're supposed to be walking.
Tunapoenenda na Kristo jinsi ambavyo imetupasa.
Then we should be able to see things from afar off.
Kwa hivyo inastahili sisi kama waume tukapate kuona vitu kwa mbali kabla
we should see things where the enemy is trying to come and steal the peace in our home way before he ever gets there.
Lazima tukapate kuona adui anaponyemelea ili akapate kutuibia amani yetu nyumbani kabla hajafika na aibe amani.
If we get too busy in ministry or in other things and don't keep praying.
Tunapokuwa na shughuli sana katika huduma kiasi kwamba hatuna nafasi ya kuomba kwa jamii pia.
It's the enemy's desire to come in and destroy our homes.
Kwa hivyo itakuwa ni mapenzi ya adui ya kwamba akapate kuvamia na angamize jamii yetu.
If we walk in the spiritual integrity of our heart before the Lord.
Tunapotembea katika uadilifu ya kiroho ya mioyo yetu.
There are certain things that the Holy Spirit will begin to build in you from the very beginning.
Kuna baadhi ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu ataanza kuyajenga hapo mwanzo.
As you pray in the Holy Spirit.
Ongea na unapoomba katika roho.
There is a foundation of integrity that he will continue to build inside of you.
Kuna ule msingi ya uadilifu ambao Roho Mtakatifu ataujenga maishani mwako.
We understand this as men.
Tunaelewa kama wanaume.
Look around, make sure there's no women sit around.
Mimi navizia nikiangalia nihakisha kwamba kuna mwanamke anakuja.
That there are certain things that the enemy will come at us with.
Ya kwamba kuna vitu ambavyo shetani anaweza akatuvamia navyo.
Because we are men.
Kwa sababu sisi ni wanaume.
This is where we need to protect the integrity of our hearts.
Na hiyo ndio wakati ambao tunastahili ya kwamba tukapata kudumisha uadilifu wa mioyo yetu.
I can say this because we're men.
Naweza nikasema hivi kwa sababu sisi ni waume.
That when we begin to have this walk of integrity.
Tunapoanza mwenendo ama safari ya uadilifu.
That one of the things that the Holy Spirit wants to do is come and help us to judge all the motivations of our heart.
Baadhi ya kile ambacho Roho Mtakatifu angependa tusaidie ni kwamba tukapate kuhukumu kila nia ya mawazo yetu.
Not only the way that we treat our wives.
Sio tu jinsi ambavyo tunawashughulikia wake zetu.
But can I say this? With all love and all diligence.
Lakini naweza nikasema hii na upendo na hata bidii yote.
It's how that we think and treat our sisters in the Lord.
Jinsi ambavyo tunawashughulikia wadada zetu wa kiroho.
This is how we must protect the integrity of our heart.
Hivi ndivyo lazima tukapate kutunza ile uadilifu wa mioyo yetu.
There will be spirits that will come at us.
Kutakuwa na baadhi ya wale watakuwa kuja kwetu.
And the parts of our flesh that need to die.
Na kuna sehemu za mwili zetu ambazo zinastahili zikufe.
We need to allow the Holy Spirit to crucify those parts of our
lazima
life.
Lazima tukapate kuruhusu Roho Mtakatifu yakapata kuyafisha yale sehemu.
One of the things that the Holy Spirit will go after.
Na kile ambacho Roho Mtakatifu atafuatilia.
If there's anything inside of us that needs to die.
Kama kuna kitu ambacho kimo ndani yetu ambacho kinastahili kife.
To lust or any of those things.
Kama kuna aina yoyote ya tamaa.
He'll begin to destroy those roots.
Na Roho Mtakatifu ataanza kuyaua yale mizizi.
Can we say those things?
Je, tunaweza kuyasema yale mambo?
Amen.
Tunaweza kuyasema?
Will these things cause more and more of the power of God to come in our life?
Na yale mambo ambayo yanasababisha nguvu ya Mungu yaje maishani mwetu.
Amen.
Amen.
Praise God.
Amen.
The purity of our hearts.
Ile usafi wa mioyo yetu.
Paul said in Ephesians the chapter that we were reading that I didn't finish it, but he said that a man, well, turn with me to back to Ephesians.
Wacha turudi pale kwa Efeso. Kuna kitu ambacho Paulo anasema kuhusiana na wanaume.
Are you getting anything out of this?
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Ephesians again chapter 5, it says this in verse 31.
31.
For this cause shall a man leave his father and mother and shall be joined unto his wife and they shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ in the church.
Mstari wa 31 inasema hivi, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili moja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa.
Now when Paul said this, he was speaking of a prophecy from the Old Testament.
Kwa hivyo alipokuwa kinena hivi Paulo alikuwa anaongea juu ya unabii kuhusiana na agano la kale.
This goes all the way back to Genesis chapter 2.
Hii inaenda kule mbali mwanzo mlango wa pili.
Who spoke this prophecy?
Ni nani aliyenena unabii huu?
The very first man.
Na mume ule wa kwanza.
This is why we know that the family is the husband and wife.
Na ndio maana tunajua kwamba familia ni mume na mke.
Verse 21 says this of chapter 2.
Na mstari wa 21 inasema hivi, mlango wa pili wa Mwanzo.
And the Lord caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord had taken from man made he woman and brought her unto the man.
Mstari wa 21 inasema, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake moja, akafunika nyama mahali pale, na ule ubavu aliutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu.
And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man.
Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume.
Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh.
Kwa hiyo mwanamume atamuacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkeo nao watakuwa mwili mmoja.
In verse 24 when he says they'll leave their father and mother, he's telling us something very important about our homes.
Mstari wa 24 anaposema ya kwamba unaacha baba na mama inatuonesha kitu muhimu sana kuhusiana na jamii.
The word teaches me that I'm supposed to honor my father and mother.
Neno la tufundisha ya kwamba inanibidi nikapata kuheshimu baba na mama.
And I honor my ancestors.
Na pia nikapata kuheshimu wale mababu.
But it says that they will leave father and mother, meaning this, that the first place that you look after is your home.
Ya kwamba neno la sema ya kwamba wataacha baba na mama inamaanisha kwamba mahali ambapo unastahili ushughulikie kwanza ni mke wako na watoto kama
mama. It doesn't mean that you dishonor.
Haimaanishi kwamba unakosa kuheshimu wazazi.
But it's very important that your first desires is to honor your home.
Lakini ni muhimu sana shauku yako ya kwanza ukapate kuheshimu jamii yako.
Sometimes families will get involved with other families.
Kuna wakati mwingine ambao jamii wanahusiana na jamii fulani.
If you're trying to help other families.
Kama unajaribu kusaidia jamii ya watu wengine.
And your family, your home goes lacking.
Na wewe jamii yako na familia yako inaenda inakosa.
If it goes lacking in the spirit.
Kama watakuwa wanakosa katika hali ya kiroho.
Then that can get out of order.
Kwa hivyo hiyo inaweza ikaondoka katika mpangilio.
Our first place is to take care of our home.
Sehemu yetu ya kwanza lazima tushughulikie nyumba yetu.
Amen.
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 As we go further in this walk in the spirit.
Tunapoenenda zaidi katika mwendo huu wa kiroho.
It doesn't matter if you're married or a single man.
Haijalishi kama umeoa ama hujaoa.
There is a walk of integrity in the Holy Spirit.
Kuna hii safari ya kutembea katika uadilifu ndani ya Roho Mtakatifu.
When you're ministering before the Lord.
Wewe unapodumu mbele ya Roho Mtakatifu.
The Holy Spirit wants to take care of things inside of you in your private prayer closet.
Roho Mtakatifu anataka ashughulikie vitu vilivyo ndani ya moyo wako wakati uko mahali pako pa maombi pa siri.
That's why it says in Romans 8 that it's through the spirit we mortify the deeds of the body.
Na ndio maana Warumi 8 inasema ya kwamba kupitia roho inaenda kutengeneza ile mahitaji ya mwili.
If things are cut off inside of us.
Kama kuna vitu ambavyo vimetolewa katika maisha yetu.
And if we're walking in integrity with the Lord.
Tunaponenda katika uadilifu na Bwana.
And if we can walk in an integrity with the Lord in our thoughts.
Kama tunaweza kutembea katika uadilifu na Bwana tukiwa katika mawazo yetu timamu.
And in our hearts.
Na katika mioyo yetu.
And as I said, there are certain things that men are faced with.
Na kama vile nilivyosema ya kwamba kuna vitu ambavyo vinadhirika katika wanaume.
They come at us because we're men.
Ambao vinakuja ndani yetu kwa sababu sisi ni wanaume.
God doesn't condemn us.
Mungu atuhukumu.
Because the enemy comes.
Kwa sababu adui yuaje.
He just expects us to overcome.
Yeye anatarajia kwamba sisi kama waume tukapate kushinda.
And as we overcome and go further in the spirit.
Na tunapovishinda vile mateso na tunaenda mbele katika hali ya kiroho.
This takes place. by us continue to pray in the Holy Spirit and let our bodies and our minds be mortified before the Lord.
Na hii itatendeka wakati ambao tunaruhusu tukapata kuomba ndani ya Roho Mtakatifu, wakati ambao zile tamaa zinaenda kukataliwa mbali na tunaishi katika Bwana.
You can't make it up in your mind to do this.
Wewe hauwezi ukaweka katika mawazo yake utende mambo haya tunapoongea.
The strength has to come from the Spirit.
Ile roho ama uwezo lazima itoke kwa Roho Mtakatifu.
So I encourage each of you men.
Kwa hivyo naimiza kila mmoja wetu wanaume.
Just continue on this walk.
Wewe zidi kuendelea katika safari hii.
If the Holy Spirit begins to reveal things inside of you,
kama Roho Mtakatifu anaanza kufunua mambo ndani ya maisha yako,
just allow him to have those things.
Tafadhali umruhusu ya kwamba akafunue yale.
Allow them to be cut off.
Ukapate kumruhusu ya kwamba ayakatishe mbali.
Because through it,
kwa sababu kupitia hiyo,
the anointing will come.
Upako wa Bwana utakuja.
Stronger and stronger.
Na itakuwa ni wa imara na imara.
God bless you.
Mungu awabariki.
I honor you.
Mimi na waheshimu.
In Jesus name.
Katika jina la Yesu Kristo.
Yes sir.
Some place here I want to hear again.
Okay.
Kuna swali ambao anauliza anataka kusikia tena.
Don't want to argue about it.
Sitaki ya kwamba tujadiliane.
But it has been a problem especially to some of our language group members.
Okay.
Kwa hivyo imekuwa ni shida katika baadhi yetu hapa.
1 Corinthians chapter 11.
Yes sir.
Verse 4 which says every man who prays or prophesies with his head covered brings shame to his head. Just want to understand brings shame to his, in this context. I don't understand it well. Eh? Brings shame. What shame is this when you pray with your head uncovered? And also verse 7, but a man should not cover his head because he is the likeness and the glory of God. Man should not cover. I know this is the covering of the symbol, eh?
Yes.
So I also understand that verse which says, why should we not cover our head? But a man should not cover his head because he is in the likeness and the glory of God. So those two verses I need to understand well. What is the context of Paul and the context of us here?
Well, in verse 4, where he's talking about praying or prophesying, he's talking about the ministry in the church. So our head should be covered, but it's supposed to be covered by Christ. So if we allow our head to be covered by the woman, it may not be her fault.
Kwa hivyo tukiruhusu ya kwamba kichwa chetu ikapata kufunikwa na mwanamke, pengine sio kosa lake.
She may not be trying to take that.
Pengine hata kuwa kimenyana ya kwamba achukue mamlaka yako.
But if we're not spiritually strong.
Lakini kama sisi hatuko imara kiroho.
And if we expect her to do that.
Na tukitarajia ya kwamba yeye mwanamke ndiye afanye hivyo.
A lot of women have found that given to them not because they want it.
Kuna vitu vingi ama wanawake wengi wamejipata ya kwamba wamepewa hiyo mamlaka sio kwa sababu
wanataka. Because the man just says you be strong.
Kwa sababu wanaume ndio wanawaruhusu ya kwamba wewe sasa wewe ndio uwe kichwa, wewe kuwa imara.
And if she has to cover us spiritually.
Na kama huyo mwanamke ndiye anastahili atufunike kiroho,
then we're dishonoring our head, which our head is Christ.
Kwa hivyo hiyo itabidi ya kwamba tunakosa kumtii kichwa chetu ambao ni Kristo.
Because he expects us to follow him, and then through him that power be given to our church or given to the home.
Na Kristo anatarajia kwamba tukapate kumfuata na kupitia ile mamlaka hiyo nguvu ipeanwe kwa jamii na pia kwa kanisa.
And in 7 it says for a man indeed ought not to cover his head. In other words, he doesn't have to have a covering over him directly, like she has to have a covering over him, like she can go directly to God, but it's talking about he's the spiritual covering of the home. He's supposed to be bringing in the presence of the Lord, and he's supposed to be introducing life into his home. That doesn't mean that she has to pray through him. She can have her own relationship with God, but he should be that spiritual covering.
Kwa hivyo hiyo inaongea sio juu ya kuvaa ama kufunika kichwa, bali inaongea juu ya kwamba haustahili uruhusu jambo lolote liwe kichwani mwako, unastahili umwende Kristo moja kwa moja.
So in a certain way, seven is kind of repeating it, saying that the man ought not to cover his head. In other words, it's just telling us, here's how the order is supposed to be.
Kwa hivyo, anaposema ya kwamba mwanamume astahili kufunika kichwa, anasisitiza mstari wa nne ya kwamba, hivi ndivyo mamlaka inastahili ifuatwe.
He shouldn't step underneath her covering.
Aistahili ya kwamba mwanamume pia akae chini mwingine amfunike.
Because from the very beginning, as God created man,
kwa sababu kuanzia mwanzo kama vile Mungu alivyoumba wanadamu,
he was made first.
Mwanamume aliumbwa kwanza.
So all that's saying is this is how the order in the home should be.
Na hivyo andiko linasema kwamba basi mpangilio kwenye jamii inastahili ifuate hii.
So he should be first the covering.
Kwa hivyo huyu mwanamume ndio anastahili awe ni kichwa kwanza.
Because he was created first.
Kwa sababu yeye ndiye aliumbwa kwanza.
And he's in the image of God.
Na yeye ako katika mfano wa Mungu.
And all that is again repeating the order that should be taking place.
Na hiyo pia inasisitiza ama inarudia ile vile ambavyo ile mpangilio na ile mamlaka inastahili ifuate.
Amen.
Amen.
Does that help at all?
Just accept only one last question. This is now not a Now, what of after preacher? I just now get the cap, that covering, physical covering.
Head scarf?
No, just the hat. I put it on here and begin to preach. Is there anything wrong about it?
Oh, no. In fact, as he ends this, let me continue to read this. I didn't finish it. Okay.
It says this, verse 9,
Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power, or that means covering, on her head because of the angels. Go ahead and read those.
Wala, verse 9, wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika.
Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. For the woman is of the man, even so is the man also by the woman, but all things are of God.
Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye uzaliwa na mwanamke. Na vitu vyote asili yake utoka kwa Mungu.
Judge in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? But, or he says, doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering.
Mustari wa kumi na mbili, mana kama mwanamuke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye uzaliwa na mwanamuke, na vitu vyote asili yake kutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Je, inampendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunika kichwa? Je, hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake.
But it says this is the most important part in verse 16. But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Verse 16.
Mstari wa 16, lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo, wala makanisa ya Mungu.
So this is the bottom line on that, so that you really need to understand this.
Kwa hivyo, hii ndio kile ambacho itakuwa ni mwisho ambao inastahili ikusaidie kuelewa kile ambacho andiko likuwa na.
Because he uses all of this as an example to teach coverings.
Kwa hivyo, alikuwa natumia mambo haya yote kama mfano ya kufunika ama kama mfano ya kichwa.
But the last thing he is saying is this.
Lakini jambo la mwisho analolisema ni hili.
That what he's really teaching on is spiritual covering. He's not teaching about hair.
Ya kwamba kile ambacho anajaribu kufundisha,
and he's not teaching about putting stuff on our head,
ni ile kufunikwa kwa kiroho, bali si mambo hii ya kiasili ya kuweka kofia ama kuweka kitambaa.
He's saying if any man has any contention on this, in other words, if it worries anybody, he says, we have no such custom, neither the churches of God.
Na anasema hivi, lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, Sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu.
So don't get mixed up or don't let me mix you up at all.
Kwa hivyo usichanganyikiwe na ufanye mimi nikuchanganyishe.
This is really not talking about how long your hair is or how long your wife's hair is.
Hii haiongee juu ya kwamba nywele yako ni ndefu kiasi gani ama nywele ya mke wako ni ndefu kiasi gani.
Or if she wears a hat or if you wear a hat.
Ama wewe unavaa kofia ama yeye anavaa kofia.
This is all talking about you walking before the Lord. He's your covering.
Hii inaongea juu ya jinsi ambavyo unaenenda mbele za Bwana na Bwana ndio kichwa chako.
You're her covering.
Na wewe ndio kichwa cha mke.
And that's all in the spirit.
Na hiyo yote ni ya kiroho.
He's not talking about things in the natural.
Haijaongea mambo ya kiasilia.
He's only using that as an example.
Kwa hivyo anatumia asilia tu kama mfano.
So Paul says if you get mixed up on this.
Kwa hivyo Paulo anasema kama umechanganyishwa kwa jambo hili.
He says we don't have any such custom.
Anasema ukileta fitina kwa jambo hili hatuna utamaduni na desturi.
Hallelujah.
Amen.
Praise God.
Pastor, thank you very much.
Okay.
For having elaborated on the issue.
Okay.
It has really been a very great contention to our African culture.
Okay.
Because to the spiritual perspective, our people never been able to see it to that level.
Okay.
We see it on applying some kind of stuff.
Okay.
You know.
Okay.
So, but thank you very much.
Amen.
And our people have been helped.
Praise God.
It's a small thing. But has really
hit the enemy.
Has really caused a lot of confusion
yeah.
in the body of Christ.
Yeah.
If Pastor Caiaphas is found a long town, having a hat or a cape on his head, like this one here, if he meet some other Christians,
yeah.
who really who will be condemned? He is going to be told. You're not a man of God.
Throw me that cap. That's a Dallas Cowboy cap. I like that. This is not going to affect my spiritual walk. This is not what he's talking about here.
And
he knew that sometimes this would get mixed up.
Na yeye alikuwa anajua kabisa kuna wakati mwingine watachanganyishiwa na watachanganyikiwa na mambo.
That's why in verse 16 he says, look, if you think it's this,
ndio maana mstari wa 16 inasema kwamba
we don't have any such custom.
Are you together?
Like
we need to get this.
Na wengine wamebaki. Maada imekuja hivi. Huyu ameuliza swali. Baada kwa tumefundishwa hivi. Hivi mimi hata nikionekana nimevaa kofia.
Don't go there. You listen to the teacher. Yeah. We have only one teacher.
So it's all in our spiritual covering.
Kwa hivyo hii ilikuwa inaongea juu ya kichwa cha kiroho ama kufunikwa kiroho.
Amen.
Amen.
Praise God.
I'm glad because that message is coming here where we are.
Nafurahi kwa sababu ujumbe hii inakuja mahali tupo.
Because the Bible says.
Maana Biblia inasema.
People perish because of lack of knowledge. Amen.
Watu huangamia kwa sababu ya kukosa maarifa.
And I thank God who brought this man of God at such a time as this.
Mimi nashukuru wale ambao waliwaleta wanaume kwa wakati huo.
And the blood Pastor Jim in fact asked this question.
Na mimi nashukuru kwa sababu mchungaji Jim akauliza swali hili.
And I'm glad our facilitator is not in a hurry.
Na pia nashukuru Mungu kwa sababu ule mwalimu wetu ana haraka.
He's not running with us.
Yeye akimbii pamoja nasi.
But he's ready to walk with us.
Lakini ako tayari ili atembee nasi.
Because most of us in fact have misinterpreted that text.
Kwa sababu wengi wetu tumetafsiri sehemu hiyo vibaya.
And they are speaking their own thing.
Na inabidi sasa tunafundisha mambo yetu wenyewe.
And they are here sitting here. They are sitting here.
Yeah.
Na hata tunakaa hapa tuko hapa.
Yeah. Well, praise God, we're going to stay in unity. Amen.
I'm glad it was sincerely we need to listen.
Surely, yeah.
Na kwa hakika inastahili tusikilize kabisa.
And all of us, we have not arrived.
Okay, ndo,
neither have I. I haven't arrived either.
Hatujafika. Hatujafika kila mmoja wetu.
And the learning is a continuous process.
Na unajua hali ya mafunzo ni kitu ama hatua mfululizo.
Are you aware that some people are here?
Je, unafahamu ya kwamba kuna wengine wako hapa?
They are still going to repeat the same mistake.
Na pengine watarudia ile kosa lile lile.
And preach their own thing.
Na wakapate kuhubiri mambo yao.
No wonder that is why the Bible wants us not to be teachers all of us.
Na si ajabu andiko linatupatia onyo ya kwamba sio wote sisi tuwe waalimu.
Because a teacher can make or break.
Kwa sababu mwalimu anaweza akajenga ama avunje.
And in fact the blood of those who will be on our heads.
Na kuhakika damu ya wale watu itakuwa juu yetu.
So let us walk out of this wonderful meeting.
Wacha tuondoke katika mkutano hii ajabu.
And stop bringing confusion.
Na tuwache tukome kuleta mambo ya kuchanganyikiwa.
Our brother explained it in fact. He said, as a man is the head of the family. Let me start from. He said, God is the head of Christ.
Wacha nianze na pale ya kwamba Mungu ni kichwa cha Kristo.
Christ is the head of the church.
Na Kristo ni kichwa cha kanisa.
And the husband is the head of the wife.
Na kama vile Kristo alivyo kichwa cha mume, basi mume ni kichwa cha mke.
And he really explained it in simple terms.
Na akaelezea waziwazi kwa urahisi.
Now and that is why they came with the message of the Holy Ghost.
Na ndio maana walikuja na ujumbe ya Roho Mtakatifu.
If you are only born again and you are not filled with the Holy Ghost.
Kama umeokoka tu na hujajazwa Roho Mtakatifu.
You are still going to make blunders as a child of God.
Na unaenda kufanya tu ile makosa mtu wa Mungu.
But if you are born again, you are filled with the Holy Ghost.
Na ukiokoka umejazwa Roho Mtakatifu.
Amen.
Amen. Amen.
You know, when you be reading that book.
Na unajua utakapokuwa ukisoma hilo.
It is like fellowshipping with God.
Itakuwa ni kama una shiriki na Mungu.
He'll explain to you the more.
Litakufafanulia zaidi.
And when we go and we present the message to those good people.
Tutakapoenda tukapata kuwakilisha ile ujumbe kwa wale watu.
God will give us the message of the time.
Mungu atatupa ile ujumbe kwa wasaa.
Amen.
Amen.
I am very excited for the service together with us. Thank you so much, Pastor Bronk.
Thank you.
Ninafurahi kwa sababu ya ibada ambao mchungaji Bronk amekuwa pamoja na sisi. Asante sana.
We are finally going to request you after we have just a short worship. We are going to pray for our ministries and also for our homes, our families.
Praise baada ya wimbo ya ibada kidogo, tunaenda kuomba ya kwamba utuombee kwa huduma zetu na hata kwa jamii yetu.
Thank you so much and thank all for bringing you to us at such a time.
Asante, tunashukuru Bwana kwa sababu amekuleta kwetu kwa wakati kama huu.
And before you pray with us.
Na kabla hujaomba nasi.
Although you have touched that controversial issue.
Japo
of covering.
Ijapokuwa tumeguzia mahali ambapo inaleta utata sana ambao inakuwa ni mambo ya kufunika ama mambo ya kichwa.
The entire theme was our spiritual walk with God in the ministry.
Mada yetu kuu ilikuwa ni safari yetu ya kutembea katika Roho Mtakatifu.
And you made me at least realize a mystery revealed to me today.
Na umesababisha ya kwamba kuna siri ambayo imefunuliwa kwangu leo.
Especially here in Africa.
Aswa hapa Afrika.
Because whenever a woman is called into the ministry to minister,
kwa sababu wakati wote mwanamke anapoitwa kwenye huduma ile ya hudumu,
they don't go in deeper to understand when Jesus spoke about the covering or the Bible speak about the covering.
Wale awaendi kwa kina ili wajue ya kwamba Yesu alipokuwa akiongea juu ya kichwa ili alikuwa anamaanisha nini.
However, in a mighty way or in a dynamic way the use of Christ.
Ya kwamba ijapokuwa kiasi gani wanatumiwa na Mungu katika nguvu gani.
They still have to submit to the husband.
Wangali lazima watie waume zao.
And many of some of them are even decided to divorce the husband so they have a powerful ministry without a man.
Kuna wengine wameamua ya kwamba wataliki wanaume zao ili wawe na huduma yenye nguvu.
And I've really pasipo
na pasipo na mabwana.
And many of us who are here who are pastors.
Na kuna wengine wetu ambao tuko hapa wachungaji?
We put the church first.
Tunaweka kanisa kwanza.
We do a little, put a little energy on for our families.
Bali tunaweka ile nguvu kidogo sana kuhusiana na jamii.
As long as the church is excelling.
Mradi tu vile kanisa inavyofanikiwa.
Sometimes we find we have a lot of friends with problems with the family, but we don't care so much.
Wakati mwingine unakuta ya kwamba tunashughulika kabisa kanisani mpaka hatuna ile wakati wetu na jamii.
But you need to understand our families are important.
Yes. Na umesababisha nijue ya kwamba kumbe jamii ndiyo kwanza.
And they're also our gateway to success in the ministry.
Amen. Na wale ndio itakuwa ni kama chanzo chetu kufanikiwa katika huduma.
May God bless you so much.
Kwa hivyo wacha Mungu akubariki sana.
Because of our time is now.
Kwa sababu ya muda wetu umeenda sana.
I want us to rise on our feet.
Wacha tuinuke miguuni.
And we'll sing a very brief chorus.
Tunaenda kuimba.
Then finally Pastor Bronk will pray for our families.
Hatimaye mchungaji Bronk ataomba kwa ajili ya jamii yetu.
And also for our ministry.
Na pia kwa huduma yetu.
In a general way.
Katika hali ya kutamatisha.
God first, our family second, and Udum. That ministry first. Amen. Yeah, I think that is how you put it. God first, and ministry, and the family second, and
church third.
No, ministry.
Marriage.
Yeah, what is it? Amen.
Amen. Amen. If you make God first in your life,
ukimfanya Mungu kwanza maishani,
and if you go into Him,
na utakapomwendea,
everything else will be provided for.
Kila Amen. Kitu itapeanwa.
He'll teach you how to love your family.
Yeye atakufundisha jinsi ya kupenda jamii.
In fact, one of the first things that Jesus said to his disciples.
Mojawapo wa mambo ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake.
Or one of the things that he said to his disciples.
Mojawapo wa jambo aliwaambia wanafunzi.
That if any man would come after me and be my disciple.
Ya kwamba kama mtu atakuja anataka kunifuata.
And he must lay down his life.
Lazima ajitoe mwanga.
And he described that no one else should be above him.
Na akasema ya kwamba hakuna mwingine ambao anastahili awe juu yake Kristo.
If we love him first.
Tukimpenda kwanza.
He said in one place, he said, why do you call me Lord, Lord, and don't do the things that I say?
Na kuna mahali akasema ya kwamba kwa nini mnaniita Bwana Bwana bali amtendi kila ambacho nawaambia.
What that is saying is that you're saying Lord.
Inamaanisha kwamba unasema Bwana.
You're my Lord.
Wewe ni Bwana wangu.
But he says if you don't do what I ask you to do.
Lakini kama utendi kile ambacho nakuuliza ufanye.
Then I'm not really your Lord.
Kwa hivyo kwa hakika mimi si Bwana wako.
Yes.
So when we submit him, we submit ourselves to him as our Lord.
Kwa hivyo tunapojisalimisha, tunapotii yeye kama Bwana.
It's really God first.
Kwa hivyo kwa hakika ni Mungu kwanza.
And then if God is first,
na kama Mungu ni kwanza,
then everything else gets in order.
Na kila kitu kitakuwa kwenye mpangilio.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. And when and another part I'll clarify real quick.
Na katika mahali hapa ambapo wacha niende haraka haraka.
Is that the wife submits herself to her husband.
Ya kwamba wake tiini waume zenu.
But that's in the Lord.
Na hiyo inakuwa ndani ya Bwana.
Now Paul says if any of you have unbelieving husbands.
Paulo anasema ya kwamba kama kuna moja aliye na mume asiyokoka.
If a woman is married to an unbeliever.
Kama mwanamke ameolewa na mtu asiyokoka.
She's not supposed to divorce him just because he's an unbeliever.
Yeye astahili ya kwamba amtalaki kwa sababu yeye si muumini.
But she should believe that he should be saved.
Bali yule mwanamke anastahili aamini kwa niaba ya yule mume ya kwamba anastahili aokoke.
But she doesn't have to submit to anything that he wants her to do that would take her out from the Lord.
Lakini astahili ya kwamba amtii kwa kile chochote ambacho mume anasema ambao itamtoa ndani ya Bwana.
Amen.
Amen.
Amen.